All right, you're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio. Ready to go for the rest of us. My name is David Noyes. I'm here with Mr. Fred Ambiso every other Sunday, bringing you African music from the heart of the Congo, from Congo Brazza and Congo Kinshasa. And we have another hour to go. We've been enjoying ourselves very much today. Thanks for your requests. And I hope you've been enjoying the music as much as we have. Next up is something from Fafa de Molokai, from another of the older LPs that we like to play here on Ambiance Congo.
Thank you. Topimba, Mère Palais, Boyotimana, Arsenonga, Papa Naraïsen.
Je resterai
That was the Orchestra Sacramento, a young group out of Congo Brazzaville, from their CD Sandruma Canicula. Their full name is L'Orchestra Sacramento Watakanya Bete Beje. And I guess the influence of the Wenges on these guys is very, very strong. And before that, we heard from Fafa de Molokai along with Viva la Musica from their his LP Maestro. We heard a song called Lèvres de Miel, or Arms of Honey, Honey Arms. And Fred's waiting to play something now from Cimarro, right? Is that Fred?
Yes, David, that's right. Again, you are listening to WRIR 97.3 LPFM. What would a Sunday be without a little dose of Bana Oke? Here is Cimarro Masia with Bana Oke singing Process.
Professor Yuka, sola tempo, l'anello qui. Mamma che l'animale.
Santi soir,
banana la mort. chanter ton brassage.
Samedi soir,
Andana Diallo.
Samedi soir,
Élisée Barreau.
You are listening to WRIR 97.3 FM, LP FM radio for the rest of us. This next song is dedicated to Mr. Thomas Nyambok, who is an obsessed Franco fan. And here is Baninga Tokola Balinga Kangai Te.
Yangona kimali balabo Na kotine la yo seme ki apekisa yo Na bangi kozala responsable ya mabala ya bato nasambonzo tu pamba o soki mama yo kia kosirika ba kotanga kombo nanga o na musika shanti basala kanganzo kane aloputa kaba changwe na tumola kamoto teo kosamela ngayo likamboe ba kotikela yo mobali poli ngaye kana boi lelo libala oya bombanda mama kasi bami nange ndimaki teo yango nakima libala po nakotindela yo semeki apekisa yo nabangi kozala responsable ya mabala ya bato nasambwa nzoto pamba o soki mama yoki akosirika bakotanga kombo nanga ora mosika shoti basalaka nga nzoka nde ya lokuta nga bacangwe natumolaka moto te o kosambela nga yo likambo e
Mwana mama Oya kato bina
Bina wati
Mbonge zero
O mama balinga tokola balinga kanga iteo Soki bayo kingana likambo basala likita babundisa ngai O mama motako bela basalisa yeteo Soki ya kupile lo basala konkeranse ya kotizasyon O senaba balo binanga osiriki Tango na bala kiyo toliba pesa kiyo tikazua O benae jina nini yo ligi kokete Na yo bimosika mama mobale ligi yo kozomba mbopate O mama baniga topola baliga kangaiteo Sangiba yo kingana likambo basala likita babundisa ngai O mama motako bela basalisa yeteo Soki akuti lelo basala konkeranse ya kotizasyo O zenaba balo binanga osiriki Tango na bala kiyo toliba pesa kiyo tigazua O benae nina nini yo lingi kokete Nairobi mosika mama mobale lingi yo kutoka mboka te
Olele ekwa mibo Baja Natire
Manyanya
Nipula la tumiko Atwenye Eh? Oyeke Wananoyo Oye imo nanana tumbe Etimo
makimba yokingana likambo basala likita babunisa ngai o mama moto akomela basalisa ye te o soki akumbi lelo basala konferanse ya kotizatio ozenaba balobi na nga osiliki ntango na balaki yo toli bapesaki yo tika zuwa obe na ye tina nini yolingi kokende nayoni mosika mama mobali alingi yo kozonga mboka te
Alright, Ambiance Congo is being supported by Plan 9 Music, offering everything from hit music to the obscure. Plan 9 has, or can get, most of the music heard on this program. Plan 9, proud to support the musical diversity heard on WRIR every day. Plan 9 in Carytown, and now a new location in VCU's E2 Bookstore. You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio, radio for the rest of us. My name is David Noyes. I'm here with Fred Ambiso every other week, bringing you 2 hours of Congolese music. And that, of course, was the Grand Master himself, Franco and the OK Jazz. Let's hear something now from another group called Afro International, featuring Mimi Le. This, we're going to play a Chico Mwatu composition off of this LP called FSR Le Tableau. We're going to hear a song called Mère Puissance here on Ambiance Congo.
Bongo 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 bong bilenge ya sika tokipaka ekolo te mwakongo ee mwakongo ebala mongala akobota seta irwa mpompole
koluba abala kuswahili akobota seta irwa mama
bilenge ya sika tokipaka ekolo te
Up next is Tex Mambote with a CD titled Commandant Oasis, Dealer's Target. Here is Papa Shea.
Oh, finange komi na donje.
Pache wa mokuta wa wana.
That was Tex Mambote, El Stargate, from their CD Coup de Foudre. We heard a duet with Abby Surya called Papa Shea. We're going to play a song from a new CD now from Bozi Boziana called Ekeko. We'll hear a song called Fati Sucre with a beautiful duet along with Bozi Boziana and the Ivoirian singer Monique Seka here on Ambiance Congo, and maybe after that we'll squeeze one more in. Thanks for your listening today, and thanks for your requests. If you have comments, please feel free to call us. The number is area code 804-649-9737. Stay tuned at 5 o'clock. Fred's going to stay here for the Motherland Influence and join me. Fred is going to play some Kenyan music primarily. I hope that you'll stay tuned and enjoy that. Here is Bozi Boziana.
Shake Bulumasulu. Mana ya
inconsciente qui maybe moi qu'on s'en va l'ouba monter malayo témoin pour un plaisir un bonheur n'a pas fâti la reine de Saba.
Atmosphère, Eric Ndala, Makumba, Memphis, Imprévis,
Monique Seka.
Oh,
Again, listeners, we would like to thank you for being with us this afternoon, and we hope that you've enjoyed the program the way we have, and we always strive to give you the best and help you speed up your Sunday afternoon in a nice way, of course. We are here every other Sunday, that's myself and Mr. David Noyes, and the song you're hearing in the background is none other than Sam Mangwana himself, and that part is Sisika. Again, have a lovely evening, but if you care to join us, we'll be overlapping into the Motherland Influence, which is the other program that Dave does, and he asked me to join him today, and I graciously accepted. Thank you, and we hope that you keep enjoying your afternoon.
Pasie kota kase boyego, sisi kaka ni sanadu. Izale linanda kwe change, kulie komise ya mbonga moko. Banana kako bale lanzala ha, mbongo yoko siya wapi.
Aha, yeah!
Mosala nangai seko bongisa mabala Na tango ya pasito tango ya bisengo Na tango mbogo ezalito eko zangaka
Oh mama moraliste balobi
Moraliste mama moraliste Moraliste mangwana moraliste
Na koloba me koloba po bayoka Mosala nangai seko bongisa mitema Mosala nangai seko bongisa mabala Na tango mbongo ezalito eko zangaka
Oh mama moraliste Moraliste, mama moraliste Moraliste, mangwana moraliste Zea!
Moraliste, mangwana moraliste.